Dali Tula, stand awesome. Dali Tula, we stand awesome. Dali Tula, we stand awesome. Yeah, you want to tell me?
No.
How so, man? Usabela ngathi ubizwa ngwihlo.
Ah, angithi lawo ngubaba njengoba uyindoda yami. Angithi ngivele ngiza kusabela njalo senge.